purchase your tracks today.
We're baby gaba.
Gaba, ya.
Aunge
ke tu sewa.
Neti zi yaka.
Yaka, ya.
Iti
funu tandolwa.
Baby gaba.
Gaba, ya.
Aunge ke tu sewa.
Maunge ketuze wa
Netizi yaka
Yaka na
Itifunu tandulwa ko
Itifunu tandulwa
Hey, kuya banda baby, kuya kaya lady. Kuya banda baby, kuya kaya lady. Hey, maunge ke kaya, it's cold.
Ayangibulala amakhaza mina sengihlala ngikhala njalo mangicabanga. You were my light kodwa manje sekumnyama. Cela ubuye ekhaya sithanda uzongithola ngikulindile. Awena silindile amaphutha ngiwenzile kodwa manje sengishintshile. Amaphutha ngiwenzile kodwa manje sengishintshile.
Aunge ke tu sewa,
netizi yaka,
yaka ya.
Itifunu
tandolwa
ko,
baby gaba,
gaba ya.
Aunge ke tu sewa,
aunge ke tu sewa,
netizi yaka.
Abanye bagijimisa ubudle kunothando kodwa kuwe baby lento vele yendandatho. Ngithanda wena ngoba ngithola imfudumalo. Uma ngabe useduze kwami kakukho engifunayo. Ngiphile emaphusheni ngoba ngiphila nengelosi. Uyire singismile yona iqeda lonke usizo. Kweyami inhliziyo nguwothumela igazi kuthi shaya kangakhi ngothuku ngwena konolwazi. Zohlale ngikhona for you noma ungekho eduze. Njengoba ungekho eduze uyazi ngihlale ngikhumbule. Nasempedeni ngike ngiphenduke ngiyicinge. Ngibone ukuthi awukho ngivele mina ngigodole. Zohlale ngikhona for you noma ungekho eduze. Njengoba ungekho eduze uyazi ngihlale ngikhumbule. Nasempedeni ngike ngiphenduke ngiyicinge. Ngibone awukho eduze ngivele ngigodole. Sengaphenduka umhambuma sithandwa ngifuna wena. Uthando kilo lolungkuliso kwangempela. Ngenze ngakuthembisa ingoma emnandi ngisakubhalela. Musa ubuye ekhaya mntana omuntu ngikuculele.
Uyabanya
njengongeke duze kwami.
Maungeke duze kwami.
Netizi yaka.
Yaka ya.
Itifunu tandolwa ko.
Itifunu tandolwa.
Baby gaba.
Yaba, ya unge ke tu se wa
mi, ma unge ke tu se wa.
Yaka, ya
iti funu
tandolwa ko,
iti funu tandolwa.
Yaba ndendlini funeka wena baby girl. Njengoba ungekho inkumbulo iyangibulala. Inhliziyo iyakhala ifuna wena mayizuzu. Emqondweni wamaphuma I love you even if you far away. Ungakhohlwa ngisakuthanda baby boo. Ngibhala nale ngoma ngifuna wazi angakhohlwa. Sibonono sami themba lami babo lwami ngifuna sibambane. So wanqoba namahater so wahlula. So thandana kuze kuphele umhlaba. Hayi
ungakhohlwa sibonono sami themba lami bambolwa, bambelela, bambelela. So wanqoba mahita, so wanqoba wahlula matimo.
Purchase your tracks today. Banana
kuze kuphele umhlaba. Themba lami bambolwa, bambolwa, bambelela, bambelela. Sonqoba thina, sizonqoba.
Baby gaba,
gaba, ya.
Njengongeke duze kwami.
Aunge ke tu sewa.
Netizi yaka.
Yaka ya.
Itifunu tandolwa ko.
Itifunu tandolwa.
baby kuyabanda
uyabanda
njengongeke duze kwami
maungeke duze
kwami kanje sithi yakha
iyabanda
itifuna uthando lwakho
itifuna uthando
tracks today. Purchase your tracks today.